This is an MUT Radio podcast.
And I'm joined by the award-winning artist. Yes, KZN artist all the way from Mbumbulu. Angithi uqhamuke Mbumbulu, eh? Qhamuke Mbumbulu.
Yebo, yebo.
Ladies and gentlemen, it's Kathi ke sephathi ke njengamanje, our last interview for the day. Igama lakhe uNdoni Kandima and unemusic wakhe omnandi kakhulu. Hamsana no King Africa. Basijoyinile ke bobabili lapha kwi show kwi MUT Cruise. Sanibonani?
Yebo, sanibona.
Ni right.
Very good morning to you.
Oh, okay. Khamba kahle kodwa mfethu.
But all is well, you can't complain. Only a poor workman can complain about his or her tools.
Oh yeah. Ngiyanizwa ukuthi nanivuyela phana KZN Film Commission. Nabuya nendondo, nesitele kancane ngaleyo. Eh, Ndoni, ubuye nendondo.
Yeah. Nansi.
Sitshele, uwina kanjani lendondo lena? Umuso bekunjani nje ubuya nayo lendondo?
We guys, mina ngikaze ngizinto kanje. Yazi into ongayilindele. Into evele ifike nje. Sibusiso sami lesi.
Yeah.
Yeah, siyabonga kakhulu kubo bonke abasisekile.
Yeah.
Lokho kusinikeza amandla nje nokuthi asiqhubeke ngoba shothi into esiyenzayo inayindlela.
Nayindlela.
Yeah, siyabonga.
Yes, this is uNdoni Kandima ubuye uwine lapha yana Isabella Award lapha yana kuma KZN Film Commission. Babuya nayo uNdondo hamsana no King Africa. King Africa benjani umuzwa kuthiwa naye Ndoni Kandima featuring King Africa babuya nendondo. Unjani umuzwa?
Mfowethu angifuni ukuma manga umtyaka baba mfowethu izandla zedlule ikhanda kubo bonke nje abathi nje umsebenzi kaNdoni Kandima bayawuseka uKing Africa ngimbeke lapha ngemuva ngoba vele uKing Africa uyathanda ukugqamisa lesiningi
ngoba
igqamela noma engadingeki kodwa mfowethu ukujabula mfowethu kukhulu kakhulu mfowethu izandla zedlule ikhanda sibonga kubona bonke abasesekile into ebesingayilindele ngempela lena ukuthi ingenzeka kodwa ngomusa kaNkuluNkulunkulu nothando lwakhe emkhulu akukho kungenzeki.
Oh wow. Ndoni Kandima unengoma ethi iAfrika sitshele ngokwakhiwa lengoma lena kusukela phansi uyihlala uyibhala kwakutheni kuwena and what is i message the main message oyifuna uyidlulisa ngale ngoma
ngalesa sikhathi kwakunezinkinga kakhulu ngiyakhumbula nje ukuthi ke le we umsakazi wami hayi inhle kahle ngoba manje ngashi ngiqhathe kakhulu no sopolitiki kodwa ke ngingasho ukuthi umlayezo wami kwakukuthi asithi singasiliphethe izwe njengoba kukhona amadoda namakhosikazi zialwa ngalesa sikhathi ukuthi asibe kulelizwe esithi sisikhululekile kulona asingayenzi into engasile abaphathe ngendlela yokuthi sicela ukubukela okuhle kubona abamusa ukuba wogombela kwesabo ngoba kunamadoda alwa manje akusezoba kuhle mangabe thina lelizwe sesenza ngendlela engalungile ngoba phela kufanele ukuthi sonke sijabule.
Yes, uthe na you must lead by example. Kuvele kubonakala ukuthi lalela nanku umholi wethu uyasilida. Kufanele sibukele kuye okuhle kodwa Africa wasungena ke nawe nenkondlo. Uthini umuzwa wenkondlo? Mase sithi sihluzela nanku umoya wenkondlo.
Wethu mntaka baba yona lapha uzozala ku King Africa mayengena uthi masikeleli Africa masikeleli izwe lethu sizobuzwa ngalo. Ukusho ukuthi kunale zinto lezi ngempela njobe sayibekile uNdoni Kandima ezithe nganako noma zisekendiswa zasebenziseka ngendlela ukuthi umphakathi waseNingizimu Afrika namaphethelo aweneme ngezinyo zawo
ngezinyezazo
so isigqisa lenkondlo leza siyaxothoza ngoba lana imbongi ayikho yihle moyeni
yakhalazi umoya unzima
ikhuza umhloli imbongi kahle
yes this is the King Africa wamsana noNdoni Kandima babuye nayo iaward lapha yana kusabela yes umap KZN Film Commission babuya nayo indondo ngifuna ukwazi ukuthi na igama lendondo i category eben menywe kuyona noma ben nominate kuyona yini igama layo
imakwe but ngiyabona una yini igama elidimpela kodwa ke ayo okay ilonto igama le lendondo yethu i best use of KZN filming location
Akushuthena nayeka eGoli ngoba bayazi ukuthi nabantu abaningi bayela eGoli ukuthi izinto zabo zenzeke nithi nina sifuna ukubuya khona la eKZN size ishaya khona into yethu ngifuna ukwazi kuwena Ndoni Kandima ukuthena umusic uzungene kuona nakusu win indondo ungeniso bani ubani inspiration yakho washo ukuthi yazi ukuthini you got a chance ekuthenini ube best of the best
Uyafuna ngikutshele.
Awuxoxe story sisis.
Kuna le ntombazane ekuthiwa uNelsiwesb.
Yes, yes. Oh yeah.
Yes. Uyabona le ntombazane iyona engithathe ngibeke.
Yeah.
Engenze ngabona ukuthi yazi nami ngingakwazi ukwenza futhi kwenzeke.
Mm.
Ngaphinde ngathanda nendlela azigqaja ngayo ngokuba umAfrika. Uyabona le nto iyona into engigqugquzela noma uyena umuntu engithema ngabe ngimbuka ngathi ngiyabukela kuyena.
Mm, wasungena endimeni yezomculo.
Ngangena endimeni yezomculo.
Manje nihamba ni juyo la bathe na yini juwet. Eh kule ngoma ijuwet King Africa. Angeke ngise ngishiye fethu eceleni sikubonile se uhind endaweni eziningi. Eh wazwangena nalapha kundoni kaNdima. Nihlangana kanjani noNdoni kaNdima? Usubona ukuthi yazi nami I can have isandla kule ngoma esiwini award manje.
Mfethu umbuzo engathi mangikuxoxa leyo mfethu noma impendulo engathi mangikunikeza wena engacishe ithathe usuku lonke le interview kuze kuphele ngene nenye show phinde kuphele nenye kodwa nje ukuyiza ugeza nje futhi ibe mfishane ukuhlangana noNdoni kaNdima kwaku 2019 mangaphosisa siqale khona ukuhlangana whereby kukhona esinye studio ke ngangisebenza kusona nokho sasingekho professional ngaso sikhathi sema silangana ukuthi no man uNdoni kaNdima kukhona leli khona ena engakabu uNdoni kaNdima esabizwa ngegama lasekhaya.
Okay.
So then no kukhona ni talent lapha yana elifihle lapha. So mangasebenze kapheka kwaleli yakhona lingagcini phela lila ekhaya eMbumbulu. So then sasebenza noNdoni kaNdima and kwakuhle. Angifuni uqama mangayi nasekusebenza bengelula konke.
Yeah.
Sekwenzile kwenzeka. Saphumelela sibongela futhi ngezi sabanga nje kakhulu kunazi ngena ama themes sifike studio lapha siqala no your record ngoba siya studio khona wakhala ke studio ukuthi ubani ngoba ni khona wakhala
nama ngazifuthi
singasahlangana ingoma
sibonge nje kakhulu lapha isandla sika Sgwili Zuma ewazwe lapha we gospel sibonge lapha kunjabulo Vezi inyoka egulayo co producer wale ngoma sibonge ma okuyena futhi ophinde walekelela e producing la yona le ngoma siphinde sibonge kwi BTS film okuyibona ngempela abashuthe o music video gile ngempela izimanga uzokhumbula ukuthi ingoma le yathi Africa ingoma yokuqala ngqa kaNdoni kaNdima engenile endimeni yezomculo yabe ingena kumabona kude yabisa ithola iaward.
Oh wow, they started from the bottom and now they are here and they are killing it. uNdoni kaNdima uhamsana no King Africa. Eh sengifuna ukwazi ukuthi na sesizwile ingoma ethena Africa and sayithanda. Eh ikhona into esemgodleni bafethu khona. Kani ntase mgodleni
sipheke kakhulu bafethu sipheke kakhulu engakusho nje ukuthi lindikalani okuhle okuningi futhi
okuningi futhi
yamaduze nje maduze nje konke ezozwakala
ngapika award is loading.
Oh, many awards are on the way. Asizweke ukuthi na ikhona igig guide mhlambe uNdoni kaNdima uyasho ukuthi na uzoba khona kule weekend njengoba kungolehlanu nje.
Okay into engayisho nje engwa confirmile njengamanje engomhla ka 9 kuAugust ezobilwa phaka Stambu ka V khona la eMlazi ngibiziwe nje njengomuntu wesifazane phela senyangeni yabesifazane so kumele ukuthi sigiyeke nathi enyangeni yethu yeah umhla ka 9 kwa Stambu
umhla ka 9 kwa Stambu uzobe khona kwa V eMlazi wena mvi stand up i award winning artist le ezobizo so celebrate nani mhla ka 9 the women's day asizweke King Africa wena khona la ukhona
mfethu u King Africa umuntu omatyasa kakhulu ngeke ngikwazi ke ukubalula ukuthi ke ngizobe ngikuphi ngoba ngengwazi ukumaketha ezinye indawo akuvume angasi makuvumelekile yini kodwa ngikholwa ukuthi akuvumelekile ukumaketha ezinye zeindawo kodwa u King Africa uzobe busy ngempela nje ematyasa nje lenyanga yozi yophela nje impela u King Africa nje etholakala kancane ngathi akana data ngicha i data likhona ligcwele phama
yeah u busy MUT Radio Chef and Own the Future. Before we wrap up our interview ngicela nje social media handles wenu nama platform kuze befuna sifuna ukubona indondo bafethu abalaleli bafuna ukubona indondo uNdoni kaNdima sikuthola kanjani Instagram Facebook Twitter.
Instagram uThembekile Lembede, Facebook ukhona uThembekile Lembede, ipage uNdoni kaNdima, WhatsApp sengayisho nenumber
guys
073 850 5423
number
kaNdima 073 850 5423 0800 123 123.
When King Africa we poet, so steal number yakho bafethu ukuthi sikuthola kanjani. Sifuna ukumema phela, angazi noma na uze uyangena kubantu besifazane bebashayela inkondlo.
No. Lalela, abantu besifazane phela bethu imbokodo kahlehle mina bethu nginzalo yomuntu esifazane. So ngiyangena impela nje khaka.
Yeah.
Ngoba ngaphandle kwesibeletho sowesifazane cha ngabangikho.
Sibathola kanjani abantu?
Yakuthi mina phela ku Facebook ke uthi ke King Africa, King Africa on a letter K. Ubuye lapha ku Instagram uthi King_Africa_SA. Lapha ku Facebook uthi @King_Africa_SA. Kanti ke inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp singa 071 75 83 047 071 75 83 047. Yona nobong sola yona ku yang WhatsApp na mungifonele nakanjani ke ngeyikhathi zokusebenza kusukela ngawo ko 80 siyagcina ke Nkosi yami ke lapha yangawo 80 futhi asebusuka ngifathe.
So ndoni kandiva nayo ingoma yakho sifakele yona anikho ku TikTok bafethu
sikhona undoni kandiva
ku TikTok ukhona King Africa ku TikTok. Angeke uthande now TikTok.
@King_Africa_SA.
@King_Africa_SA uzobathola lapho. Na ingoma yakho ndoni kandima usifake.
Masiyeleli Africa ho. Masiyeleli zwelethu sizobuswa ngalo.
This is an MUT Radio podcast.